ukuvulwa komqulu wakudala. Ngo-1970, abavubukuli bathola umqulu oshile e-Ein Gedi, e-Israel, ngasogwini osentshonalanga yolwandle olufile. Lo mqulu, owasha ngesikhathi kucekelwa phansi leyo ndawo, bawuthola ngesikhathi begubha esinagogeni, cishe ngekhulu lesithupha CE. Lo mqulu wawushe kakhulu, ungafundeki, uma bewuvula, wawuvithika. Nokho kwasetshenziswa ubuchwepheshe bokuskena nge-3D ukuze uvulwe. Besebenzisa leli thuluzi bakwazi ukufunda. Yini abayithola lapho bewuskena? Bathola ukuthi unembhalo yeBhayibheli. Kwakunamavesi athile engcono esekuqaleni yencwadi kaLeviticus. La mavesi ahlanganisa igama likaNkulunkulu ngesiHebheru elibhalwe ngezinhlamvu ze-tetragrammaton. Kubonakala sengathi lo mqulu wabhala phakathi ka-50 CE no-400 CE okwenza ube umqulu wakudala wembhalo yesiHebheru owatholakala ngemva kokuba kuthola imbhalo yesandla eQumran. KuJerusalem Post, uGil Zoha uthi, ngaphambi kokuba kutholakala umqulu encwadi kaLeviticus e-Ein Gedi, imqulu emdala ebilokhu ikhona ibishana ngeminyaka engu-1000, okuyimqulu yasolwandle olufile, cishe eyabhala ngo-100 BCE, ne-Aleppo Codex, cishe eyabhala ngo-930 CE. Abacwaningi bathi lo mqulu owavulwa ngeskena ubonisa ukuthi umbhalo wamaMasorete wezincwadi zokuqala ezinhlanu zeBhayibheli uye walondolozwa ngokwethembeka phakathi nezinkulungwane zeminyaka nokuthi amaphutha abakopishi awazange ushintshe lo mbhalo. Amagama asesithombeni athi, umqulu oshile wase-Ein Gedi wawungafundeki kusukela watholakala ngo-1970. Iskeni se-3D sibonisa ukuthi lo mqulu unezingxenye zencwadi kaLeviticus ezinegama likaNkulunkulu. Sesiphelile isihloko. Usuphelile umagazini.